Mimi ndo mtemi wa kijiji gaidi, moto na ufanya kuwa baridi.
Never.
Wananita jamani, wananita, wananita Marcelo, wananita, wananita watu, wananita, wananita wadada, wananita, 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 wananita. Nakuja let's carry best, kweli unanipata. Best is zangu heavyweight, wengi na wakata. Nataka kama wewe na me, wote na shusha. Sababu kama si kwa mkono, bado unafuta. Bona umepewa kipa za kote unaropoka. Koja mkupe nusu dozi, sije kakuangusha. Napenda boshen, mziki kwangu fashion. Features una complain, miziki to cashen. Twende kwenye mission, bahati sa squashen. Natumia captain, nikiweka gari na nasa wananita japchen now. Napiga za kitchen now, na doma na kila siku naomba uzima. Mama koma ndo kibao, yu mama tagia wauni. Hakuna kama mimi nani mwingine zaidi. Ukubali ukatae, mimi ndo mtemi wa kijiji. Wameni pana jina wananiita gaidi. Wagwate wapasueko, wahonge ngoma ipigwe. Wanaonuka cho, warudi koromije. Ila maproso, mbuni wataishije. Walojita komando, ambie komando jide.
Jina, jina, linasumbua jina langu.
Wananita jamani, wananita, wananita Marcelo, wananita, wananita watu, wananita, wananita wadada, wananita, 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 wananita.
Mudashosho, usilete ubisho. Mbona unacheza singeli kama kwaito, mwanangu kibai koko baka mwisho. Uwashatiwe kama unasikia joto, mangu mangu kidogo amsha popo. Hatika wanangu na wakugari na we upo.
Mda
kujificha, tucheze kongole. Mwanangu mda kujificha, tucheze kongole.
Never.